tusobera yesebya abalonde jetugenda fenna walibera yokujaguza okusinza emirembe jonna walibera waketalo abanunule ngolo tuwangudde ebyeddanga bikomye obulamu buli babuze bujja lulikyalukyo lunaku lulibalwanja ulo lulinde balikumao Yesu mununuzi waffe bulibakunca obatuntu lulibalwaggulo obatumbi simanyi kiseera wanaddira mmanyi kimu nti Yesu ajja mangu lulikyalukyo lunaku lulibalwanja ulo lulinde balikumao Yesu mununuzi waffe bulibakunca obatuntu lulibalwaggulo obatumbi simanyi kiseera wanaddira mmanyi kimu nti Yesu ajja mangu. Yesu bwe yali ng'alinnya mu ggulu yagamba nti alidda okutwala abantu be bonna abamulinda yetulaga teri buyinike teri mpalana wadde okulwala yetulaga obulumi n'amaziga tebiribaayo lulikyalukyo lunaku lulibalwanja ulo lulinde balikumao Yesu mununuzi waffe bulibakunca obatuntu lulibalwaggulo obatumbi simanyi kiseera wanaddira mmanyi kimu nti Yesu ajja mangu lulikyalukyo lunaku lulibalwanja ulo lulinde balikumao Yesu mununuzi waffe bulibakunca obatuntu lulibalwaggulo obatumbi simanyi kiseera wanaddira mmanyi kimu nti Yesu ajja mangu chibuzo nti Yesu mubutu falida omubonero bwe yatuwa Yesu wonna olabikanga buweddeyo entalo n'obukyayi n'ebirala mu nsi eno tubirabyeko tusigaza kimu kulinda atutwale ewaffeeka lulikyalukyo lunaku lulibalwanja ulo lulinde balikumao Yesu mununuzi waffe bulibakunca obatuntu lulibalwaggulo obatumbi simanyi kiseera wanaddira mmanyi kimu nti Yesu ajja mangu lulikyalukyo lunaku lulibalwanja ulo lulinde balikumao Yesu mununuzi waffe bulibakunca obatuntu lulibalwaggulo obatumbi simanyi kiseera wanaddira mmanyi kimu nti Yesu ajja mangu tusigaza kimu kulinda atutwale ewaffeeka tusigaza kimu kulinda atutwale ewaffeeka tusigaza kimu kulinda atutwale ewaffeeka.